get out 11. Hey, I go by the name Jabby. Cause
better me. Tafu, tata, tafu, tata, tafu, tata.
Kanyaga.
Connection DSA.
Sister, umetamani sana kusle.
Bati na kuwangu mude.
Check it. It's simple.
Samson 19105. No what is the lamp onto my feet. So atakwa giza na check if it. Nina mwanga siti shiki. So nakanyaga with confidence. Najua God akisema is so competent.
Atatenda
mjiza. Uliza Jacob is the evidence.
Ataikuwe haduna.
Kanyagala mi.
Tafu, tata, tafu, tata, tafu.
Wanna,
hey, you're so-